I'll never, never, baby, never, never give it to him. Kwanu nina we songa yange jesa watu tese. Uliro koma weke no, undaba nga fanicha mungu. Ni mtu na undaba, sasira ukakani. Ngamba vije visomo, somo tima na visonywa. Papita vya baby sweetie, ebya mugole babisula. Songa, otunula tamuliotyo, newe mne tuninga, blumi pesi jompa, neibasi kanyo, owe wangizi mkwira, na enze. Sita kulia mchalo, nikonga kolo kongolo sunaye, sirilia mchalo. I'm committed to your love.
Your love,
your love is my love.
My love,
tuko wa onga ni
Nite,
ono direka. Manyane wendi wele mese mwokerezi yesamia. Lewa suri na mwokereza mbu sirirurukana. Zendi vera onga ninda. Ekeje ange jentelo kulia. Jimanya ka onguna kaga. Kulia mchalo, nikonga kolo kongolo sunaye. Sirilia mchalo, sita kulia mchalo, kulia mchalo, sita kulia mchalo. Chigenda kubao kusubiza mwami leta kubambu toba kutira mochalo tojiri angayo yade bafumbie nkoke wawe
katule chibao
vana bato na benze zitonyo butonya
siriria mchalo
yandi vite vya tieli mama leta leta
siriria mchalo
sita kulia mchalo kulia mchalo nikonga kolo kongo sunaye
siriria mchalo
sita kulia mchalo kulia mchalo sita kulia mchalo nita wallahi hapana sita kulia mchalo kulia mchalo nikonga kolo kongolo sunaye
siriria mchalo.